munaasabad la ka dhiri gelay ay arday kaalmo hore ku galay imtixaanka shahaadiga fasalka siyaasadda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xaflad lan ka qoobay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Munaasabad way ba ku qayb galay maamulka gobolka kan degmada Xudur, macallimiin, waalidiin iyo qaar ku mid ah ardayda iskuulada kiyaala magaalada Xudur. Xafladdu ay ku dhawayeen qaybo shal duban ee bulshada iyo way ba dhamaantii oo bagaadiyana ardayda kaalmo hore ku galay imtixaanka shahaadiga fasalka siyaasadda ee wasaaradda walbarashada maamulka Koonfur Galbeed wayna ardaydu ka dhiri geliyeen si wadadow ku walbarashada gudoomiyaha degmada Xudur Umar Atuya balanqaad in soo bi ardayda kaalmo hore ku galay imtixaanka shahaadiga fasalka siyaasadda wayna saasaato sheegay in dhamaan ardayda loo ku baahanyay inay ku faa'iideysan fursado walbarashada
may kala jira arday secondary kaalmo ku galay siin balanqaad sameeyay balanqaadku ma sameeyay arday hata xamar jar may aan baahayna mail arrays ee walaalku ku baahnaa documentation aan si sax ah maaysan oo busan ta kooyo taaka nagada xaflada la sameeyay doon xaflad muddo la sameeyay jaayisid uu ku balan qaaday la sii doon waana may jaamacad free ee ka baahdo dalka Indonesia
anka dambayntii gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tol ya sheegay in ka maamul ahaan iyo hoggaan saara doonaan in iyo tayeen walbarashada gobolka
umti sidii sheegayo walbarashada qiimo wadu wasa qiimo yaad geeyay mandal yaraan kumaan meeruna roomnin oo una bilaawna imila troop mandal yaraan kumaanti maalmiin soo iba kama sana ilaay ku sok maalmiin tir iyo roto waalidiin tir oo arday tii maana jidli jili ya kama san kumaanti mandal yaraan meel fayda maro hayna way badana halas biir jili si ona maana meeruna roomna meel ku saray tuu deer fani ilis biir jili ee la biir yatte arantiya wanta ngediyay namaan sharaf ree hodur no maamul iyo kaalmo isbaaya ani walbarashada jeedi saate bixay yak baraar biyana